Bubunke nkubwa amanyi mchitundu cha sezibwa ekayunga. Ama jene polisi begasa zeko urugudo. Nga gazi iza kwa gizipe chivina cha NUP kuwele kilomu kulembeze uwe chivina chirobati chakula nyisentamu ama nyidwa nga Bobi Wine. Agenzo kunonya akaluko wa present mchitundu echo. Wanarevyo kwerinda bakiriza chakula nyieka ukugenda ne motoka ye. Abalala ne baba lagira okusigala. Wabula chagula nchino chimo tanu denabu kama motoka ye ababadde bakwatiddwa n'alagira na alagira abebyo kwerinda baba imbule oruba mwegate kwe yeyongere yona abantu be mwatuse mukabuga kebu koroto ate wana imoto kebu kubomuko kubala gala nebitabuka elanga abakuma dembe bama nside omuka kubala gala mubantu na mazi okubagumbulula olonebabu nemi wabo wanarevyo kwerinda era babadde bawambye motoka eyebyuma kyagulanyi kwayogerera kyagulanyi ekyo nakyo kimutanudde najja n'asalawo okutuula ku kimotoka ekyo waggulu okutambulira okwo agende kyalaga
Campaigning here, and I'm using a sound to campaign. Why is the police blocking them?